ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angikubingelele ngikwamukele futhi engosini fresh ngengusibonelo PT Ngema ngumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Namhlanje lo suku lokubeka ikhali usuku lokuthula la khona sibuke emuva sikhumbula ukuphela kwempi yokuqala yomhlaba. Ngaleso sikhathi kwakuthiwa le mpi yimpi eqede ezinye izimpi, kodwa ngesho akuzange kube njalo. Bangaphezu kwa 20 million abantu abafa ngempi yokuqala yomhlaba. Nakuba kuyizibalo lezi eyisondele kumbe eyifanekisela eyingekho ncemishi, kubalelwa ukuthi sezibe ngaphezu kwa 230 ezinye izimpi emva kwalolu suku. Lapha sibala nempi yomhlaba yesibili, lezi zimpi ezagcina ithatha impilo zabantu abangaphezu kwa 70 million. Futhi asethembeke, kahlehle ibalo zingaphezu kwalesi kakhulu. Noma ngabe ubani osakwakhahlanyezwa izimpi uyabaza ubuhlungu nesilonda esihlala sopha sibhibha singaphele enhlizweni. Awu, angisaphathi uma izimpi zakushiywa intandane kumbe ungumfelwa, umfelokazi, okanye zakushiya ukhubazekile kuze kube manje. Kwabanye bethu esingakaze siye empini, sibhekana udede enkundleni, kuqhuma isibhamu kusala insizwe enkundleni, singeliqondeneze ngokunamandla leligama elithi ukuthula. Ilokhu uNkulunkulu akusho ku-Israyeli esikhathini esithi asibe ngo-2500 weminyaka eyadlula. Leviticus 26 verse 6. Ngiyakunika ukuthula ezweni, nilale phansi ningasatshiswa muntu. Ngiyakuqothula ilwane ezimbi ezweni, nenkemba ayikudabula ezweni lakini. Kodwa lokhu ukuthula kwethenjiswa njengesibusiso kubo uma bezomlalela. Abamlalelanga, bamhlubuka kakhulu okwenza ukuba zanqwabelana izimpi kubona selokwathi nhlo. Angazi kuqhubekana empilweni yakho, kodwa nakhe engikwaziyo, noma ngabe lungqubuza noluni obhekene nalo, uNkulunkulu ufuna usizwe isibusiso sokuthula kwakhe. Ngokwakho mhloniphe umlaleli.
Ukuyithola devotion efresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.